buthaka thiba yangimoshela mara umjeni nami ngiyawubhekela impilo yami vele ngiyayitheshela abantu mona bayihlekela abathaka thiba yangimoshela mara umjeni nami ngiyawubhekela impilo yami vele ngiyayitheshela
noma ungahamba uba uze bazotshela
manje mina ngiyayibhandela umndeni ulaludlile ngiyayijabulela phele ngongumdali ngiyayisontela unginika ithuba vele lokuziphandela ngishangetolo phansi ngiyazibongela umdali uyazi naye ngiyamfathela ngeke ngenze kubi ngoba ngiyazifela mama engane zami ithi sondela
infederate fire liyariphaphela nebabangwe bazama hore katela mara never ever barikwalela lithepile modimo ramorapela infederate fire liyariphaphela nebabangwe bazama hore katela mara never ever ba re kwalela ke tshepile modimo ra morapela ka morapela.
Matsogo mo dinokeng ra shibili re ruk